Aya masengesho yabereye I Kigali muri Convention Center abayobozi bakuru b'igihugu barimo Perezida Paul Kagame bashimiye Imana ibyo imaze gukorera u Rwanda kandi bayisaba ngo irufashe gukomeza kujya imbere umwaka mushya ubutangiye.
Dufite impamvu yo gushimira Imana kuko mu myaka 30 ishize u Rwanda rwari mu icuraburindi rikabije ryagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ariko uyu munsi ijambo u Rwanda ntabwo rigisobanura urupfu.
Uwo Nyirambere bariho umwe mu bayoboye amasengesho. Uretse abayobozi bakuru b'igihugu, aya masengesho yanitabiriwe n'abahagarariye amadini anyuranye akorera mu Rwanda ndetse no mu bihugu byinshi byiganjemo iby'Afurika. Ni amasengesho ategurwa n'umuryango Rwanda Leaders Fellowship. Mu ijambo yagejeje kubitabiriye amasengesho, Perezida Paul Kagame yavuze ko Imana yaremye abantu bose bareshya, bityo ko nta n'umwe ukwiye kwereka Abanyarwanda uko bagomba kubaho.
Irebye u Rwanda aho ruvuye, ibyo runyuzemo, naho ruri, naho rushaka, nta muntu n'umwe wahariho hose ku isi ushobora kuba ari wuhitamo ahavana u Rwanda uko arutwara n'aho rugeze. Nta n'umwe usibye Abanyarwanda ubwabo, na kwa kwemera no gukorana n'abandi, ariko aritwe turi imbere.
Perezida Kagame avuga ko impamvu ibihugu byo mu majyepfo y'isi bikennye mu gihe ibyo mu majyaruguru yayo bikize atari ikibazo cyatewe n'Imana, ahubwo biterwa n'uko aba bombi bakoresha iby'Imana yabahaye. Ukuru w'igihugu yanashimangiye ko Abanyafurika bafashe ukwemera uko kutari.
Kuki turi abakene kurusha de Globe North? Imana yo yakoze ibyayo, yaraduhaye, turangije ibyaduhaye tubipfusha ubusa. Twanumvise na nabi kwemera, twakumvise nabi kwemera, twumva ko twemera ibyo dutunze bikaba bituri imbere, twarangiza tukiyicarira tukibwira ko ibyo dufite ubwabyo nta n'icyo dukoze bidutunga cyangwa bikaduteza imbere. Global North yaraje itwara n'ibyo Global South yari itunze, ndetse n'ibyo dusigiye iraza ibidutegekamo, abishakiye itwara ibyo itwara, ndetse yarangiza ikadutegeka uko tugomba kubaho tukabyemera.
Umukuru w'igihugu yasabye Abanyarwanda guharanira amahoro kandi bakarushaho kuyakorera.
Amahoro ni ngombwa kandi buri wese arayakeneye, twebwe babanza tuyakeneye kurusha abandi kuko twanayabuze, hari igihe twayabuze. Amahoro kutaboneka adutwarira n'abacu batagira uko bangana. Ubwo rero nguvuga ngo turayakeneye rero cyane, tugomba kuyakorera. Kuyakorera n'ugukomera, uguteye iwawe ukamenya kwitabara, n'ugukora tugakoresha ibyo dufite, tugakoresha ibyo dushobora kuvana mu bo dukorana bandi, hanyuma no kwanga gukorerwamo cyangwa gukoreshwa.
Perezida Paul Kagame kandi yongeye kugaruka ku bantu bamwe bajya biyita abahanuzi bakaza kumubwira icyo Imana iba yamubatumyeho. Yumvikanishije ko yababwiye ko ubutaha nibongera kuvugana n'Imana bazayibwira ikajya imwivugishiriza nta wundi bibanje kunyuraho. Amasengesho ngarukamwaka yo gusabira igihugu National Prayer Breakfast abaye ku nshuro 29. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, I Kigali.